waliwo omukyala atemera ku gy'obukulu 40 ayitibwa Georgina Akomo. Omukyala ono ng'ali lubuto alina n'akaana ke ak'obuwala ak'emyaka 4 akayitibwa Oliver Paramungu. Abantu bano babiri baagala ekitongole ki National Forest Authority kibaliyirire ensimbi oluvannyuma lw'okukuba amasasi, olwo nno obupapajjo obw'amasasi ne bulyokawo bayingirira emibiri gyabwe ne bavaawo n'ebisago eby'amaanyi. Kinajjukirwa nti ekitongole kya National Forest Authority kyatikibwa wansi wa Minisitule ovunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamazzi n'obutonde bw'ensi gye buvuddeko mu biseera eby'okugatta ebitongole bya gavumenti ebirabika okuba nga bifaanaganya emirimu. Omukyala ono ne muwala we batuuze ku kyalo Kitigo ekisangibwa mu ggombolola y'ebiiso era okuli nga bano nno baliraanye ekibira kya Budongo Forest Reserve ng'ekibira kino enjegeeno yagwawo ng'ennaku z'omwezi 18 Maaki w'omwaka guno gwennyini. Abantu ab'ekitongole kya NFA bwe baali bakola ekikwekweto okukwata abagambibwa kubanga basala embaawo okuva mu kibira kino kya Budongo. Omukyala Akumwono yafuna ebisago eby'amaanyi ku magulu ne mu kisambi, ne muwala we naye bwatu n'afuna ebisago ku magulu, era bamukwata mmundu aba NFA bano bwe baawandagaza amasasi mu bbanga. Olwo nno we baali nga bagezaako okwaza ennyumba ey'omukyala ono, nga kigamba okubanga baalinga abafunyeyo amawulire nti yandiba ng'alina ekkobaani ery'okwekobaana n'abo abantu abasala embaawo mu kibira kino, kyokka ng'obujulizi buno tebaabusangayo. Amasasi gano gaaliyita akajagalalo, abatuuze ne balyoka bakuŋŋaana nabo ne babaako engeri gye baagala okwerwanako nga bagezaako okutaasa munnaabwe ono. Kyokka embeera y'amasasi gano yaviirako omukyala ono ne muwala we okufuna obuvuno obw'amaanyi ne baduusibwa mu ddwaliro lya Biiso Elisa Center 4, era oluvannyuma ne baggibwayo ne baduusibwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Hoima okwongera okufuna obujjanjabi. Kakati abakyala omukyala ono n'omwana bali mu mbeera mbi etagambika era nga bayeetaaga obuyambi obw'ensimbi. Kakati baagala ab'obuyinza babeeko engeri gye boogerezganya n'ekitongole kya NFA babeeko engeri gye bafuna obujjanjabi embeera egenda ebalemerera. Alfred Kyombe, ssentebe wa LCS ow'ekitundu ekyo, agamba nti aba NFA bano tebaasooka na kutegeezaako bakulembeze ba kitundu bwe baali nga bazze okukola ebikwekweto byabwe. Ssentebe wa LCS ow'okusatu Biiso Sabukaunti nga Dennis Oyewa agamba nti ab'ekitongole kya NFA bano bagezezzaako okubasisinkana balabe ngeri gye bayinza okuyamba omukyala ono naye embeera egaanidde ddala okumuyambako mu nsonga z'ensimbi wamu n'obujjanjabi. Agamba nti webinaasukka wano bakugenda beekubira enduulu mu kkooti. Arudoni Walukamba, Commissioner Communications Manager era avunaanyizibwa ku byamawulire ku Minisitule ovunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamazzi n'obutonde bw'ensi akakasizza bino n'agamba nti okunoonyerezaako bwekukyagendera ddala mu maaso era ebikwekweto bino ebyakolebwa baali balina bye baagezaako okunoonyereza ku nsonga y'abantu abasala embaawo okuva mu kibira ky'e Budongo.